DutchMsafi.com.
Inyo kwa zike bwana, pesa na bochamo. Eh bwana, ungegi mangato kona bwana. Get your money right, kwani the babas easy, you know what time it is.
See the way you suck it, I need that for my sanity. Jealousy check my veteran, I want it aki, fuck it. Me miss it, I'm going to need a moving from me, miss it, fuck it. Me, I know that they love me because I'm boss, so I never pick up any time, they my call. I never care what another man is doing, and I'm all about my business. Evie, 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 Ben Afakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Ben Afakua, Evie, 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 Ben Afakua, catching flights, soft life, fast life,
Ben Afakua. Money on my mind, do a CT scan. Skiza I dunia, seen my visitor. And it's a celebration cause we came so far. Na shugli kama hizi utaka indika. I'm in minister, watashi wasta. Koloni na nukia ineza tibu asma. Business when we fly na kwa bank lamp sum. Suti ya midi tenje mbili, iPhone na Samsung. Lakeside boys, chalnade. Kaka kuna watoto kwa party na piga kambi. Chupas na kucha na misulizi shingapi. Nichoko inadi na talipa na Mastercard. Gimarembo nyaka sanipo kaneno cost. Na kucha na bima na benzo because I do the most. Top rapper, top singer, nisi ndio my boss. Obize wapige na chorus wa super teramos.
Evie, 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 Ben Afakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Ben Afakua. Evie, 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 Ben Afakua, catching flights, soft life, fast life. Ndo inafaa kuwa
Evie, ndo inafaa kuwa rich life. Ndo nimechagua thick ties, ndio nakagua this time, mtanitambua. Gunga kwa set, zinalipuka kwa jet. Ligi bigi EPL, nimlichapa la kazet. Full tank, ndani ya V8, back left, nikistep. Tuliomoka shida zetu, chachali piga reset. Mungu baba bariki wengine pia. Pesa kaina bonga na mina skia. Tuko fully booked hadi next year. Niko gear flani wezi nifikia. Mandugu na machaji wangu wote, milango za baraka zifunguke zote. Mandugu na machaji wangu wote, milango za baraka zifunguke zote.
Evie, 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 Ben Afakua, Vivi Aces, PC, Champagne, Ben Afakua. Evie, Evie, Ben Afakua, catching flights, soft life, fast life, Ben Afakua.
All busy and you know how it goes. Sipo nisikiza kwa matuta, nisikiza kwenye show. Undisputed, angazao bado na wakabako. Yule boys ubonga mbaya, demu wake na mgonga on the low. Since my boy wanatafuta wave ya kuride, wakiposto poa zao midi aim na slide. Mino nilipele trip wali kwenda Dubai. Tupo juu ya Bush Khalifa nikim pipe down. Ama isha tunaishi mara moja. Jasho yangu na yoni takula bila oja. Nani ya kesho majali waleo kula uroda.
Chorea ama mblay na squeezy form ni kuwatoka. Custom wipa tufanani no please. Kujenga from square one was never a rich kid. Squeezy na kimbiza meet after every 4 weeks. Real niggas never do it for the click.
Ta-da-da. Yeah, you know what time it is.